uhlala luhleli ezinzizini zalo mhlaba hlala ukuthathile konke bendinako sendisele ndinodwa ngokweli khaya Sisekelo andinabane mhlabeni.